Abdasher.
I know people abakhule ngendlala kodwa ngaso sonke isikhathi mabelala bethandaza. Mina I know ngisha abafundisi bamanga bahamba inyanga bedla imithi befuna lamandla. Mina I know people abadlela ijelasi bakuthakathe ngenhliziyo izinto zakho mayihlangana. Mina I know friends abakhuluma kabi mawunabo bayahleka mawufulathela bayakuhleba. Mina I know imindeni esolana ngokuthakatha masingahambi kahle izinto athi ugogo ngiloyayo. Mina ngazi abafethi abashawa abafazi mayivula iqale police stage aphenduka ihlaya. Mina I know isigebengu masibuye emphantweni mase sinike i-oledi imali yokuya esontweni. Mina ngazi ingane engenakudla esikoleni ngazi ingane erisho ubaba kodwa fihle emndenini. Mina ngazi lobo ehlile iminyaka ekwesivini ngazi lobo ehlile eboshela izinto engazenzini. Mina ngazi umjito phaka kuseklabhini kodwa njalo kubo makulalwa iqanda nesinkwa. Mina I know people abanama-degree kodwa umthole down etafuleni edayisa uswiti. Mina ngazi abosisa abadlisa abafethi korobela for umshado yaze ufikela usizi kwezinja. Mina ngazi abakhule kamnandi empilweni abangalazi usiza abakhule nesibhulu emlomeni. Mina ngazi usiso nonembeza enhlizweni ulale neboss emsebenzini wanyuka esikhundleni. Mina I know ingane yintandane empilweni ihlala ney'hlobo zigqilaze iphenduka imeti. Mina I know umjito ophumelele empilweni beqale bemkhulume bethu unodiko losho umfethu. Mina ngazi abantu ababulala ama-albino ngoba besitshela ukuthi bazokhipha umuthunswempu. Mina I know i-out ebeyi-right esikoleni kodwa namhlanje sesidrugdini bhema umkhemesi. Mina I know umjito ongalibhadanga esikoleni kodwa unomuzi yela lusha impilo esikebheni. Mina ngazi umuntu onakho konke empilweni kodwa kuze kuthole kumele kufa umuntu emndenini. Mina ngazi abantu baba bama-hitman baphila ngokubulala kuze ngene ukudla etafuleni. Mina ngazi usathana baphila emhlabeni bayakubhayizisa izinto zakho ziphile emoyeni. Ahashem ngazi nabangekho hip emshadweni. Ahashem ngazi nabakhisha umngane endodeni. Ahashem ngazi nababhali ingoma enesense kodwa still fana kithi bengayitholi ebrei. Kwenzenja
I'm gonna go to the hospital.